Smokeumziki.com.
Donny, Duduli kibodi. Mwenzenu napenda mapenzi, mikuriko chochote, nikimpata kwa kupendana naye, wala sisi kirorote. Nimempa moyo wangu, naye kanipa moyo wake. Amenikubali na madhaifu yangu, naye na madhaifu yake. Kwanza ikitokea siku moja moyo wake umefeli, basi nampa kwangu, kisha saini kwenye kitabu cha mapenzi. Milele wa kwangu, sijua alichelewa wapi, alichelewa wapi, alichelewa wapi kumjua alipo yeye. Ndo nipo mimi, nilipo mimi, ndo alipo yeye. Nipo naye, natamba naye, navimba naye, mpaka sasa na enjoy naye. Nipo naye, natamba naye, navimba naye, mpaka sasa na enjoy naye. Malaika wangu wa heri, sababu zangu mimi upewe. Siku moja moja tutoke, pepo wa bahari utupepe. Mbala mwezi, njia yetu itumurikie. Wanataka kuharibu penzi letu, washindwe. Umetoka ubavuni mwangu, ni lazima nikutunze baby. Wewe ndo utamu wangu, wewe ndo habibi wangu. Hawajui umenikataza vingi mpenzi wangu. Alipo yeye, ndo nipo mimi, nilipo mimi, ndo alipo yeye. Nipo naye, natamba naye, navimba naye, mpaka sasa na enjoy naye. Nipo naye, natamba naye, navimba naye, mpaka sasa na enjoy naye, baby. Zesta Donny B.
Download kupitia smokeumziki.com.